Buzz, do your buzz. Season 3. Bless Joe. Black Queenie. BMC. Untouchable blow. Bloody Gaza. Lil T. Your genius, untouchable. Tupac is back, yani back to back. When I look at the mirror, I see Tupac. Mtaa umeni bless, wezi acha harakati. Pita upitapo ilandis, we una nasa. Season 3, bado na kinunia kinasa. Joe pupa pupa, ucheze vitasa. Chuma, mchaka mchaka msiduni na kiwasha. Luma, kiporo kinaliu, ata kama kimechacha. Haijalishi ulipotoka unapoka apa. Na kushikisha dabu, veni vingi komando, Dangote chibu. Azo sijanza leo toka niko school pugu. Kumix form la buzz zenye motundu. Kadi flow, kadi jembe, kadi nyekundu. Karibu kwetu nasomea udokta enda kwa mudumu ba. Arosomea sheria leo ndoka wafundisa. Untouchable, Jesus wa marapa, bye bye zombie. Mziki mapene, mziki ulete chambi. And your left and your right, hiyo sinye ikambi. Usitafute mzoga wa wema wema awozi. Apa kazi kazi Joe Vice ando na yoma pozi. R.P. Biggie Steve Major. R.P. Danny Montana mfana jean to jean. Pumalanga gang, mkushi Rasta Martin. Tunafozi tobo na tobo hata kipige pin. Wanacheka kitu ona sura zetu Mr. Bean. Tukisha pona tunawatu piyaga kwenye dusty bin. Kazi kazi umgode wezi ishe madini. Tema madini paka watoto wanaita bobo. Navo balance mizani paka wanaita shobo. Namba tisa namba ya baati na kusobo.
Nite black, nite queen, nite king of queens. Nikikatisha waga machizo wana freeze. Rada chafu hata gade saka tease. Mana tunamoka vip zenyu kimoko na cheese. Big name lakini si atunaga maringo. Big chance price zenyu neza uza figo. Big time tunabeng na machizi kiptindo. Ukileta show unaliwa voda na tigo. Si tunawaza doa tunatime una diss. Na numana siku somo una cheki mwijaku ni diss. Si swaga kali but mimi ndo kali peace. Leta mifupa ni konyeshe jinsi livo fisi. Tumejipata maniga na utuko free. Tuna vuta mavitu, yani my tree. Brazy Cali like, tuko standard 3. Suna cheki brazy kaniweka kwenye season 3.
Bon Bronx, wenge. Ninapotoka mene noma, nengesha kwa gateja ukibaka. Ikirushwa kete utadhani kaseja na vodakwa. Night kali wana najitega kwenye chaka. So kipita na kisimu kikoshega tu mekiacha. Ni rap ndo ilifanya nkajiongeza. Asante kwa wazazi peke yangu nisingeweza. Mana nikiwa tazama my brother walopoteza. Na mshukuru sana Mungu likaza sikulegeza. Tazama sasa wamenifanya kwa balozi. Kupitia sauti yangu wengi umeachana na dozi. Hawa mix dundo, hawa toboi tena ngozi. Yani pole pole utapotezea mpaka udokozi. Home kwenyewe duni, vipi mwafaidishe nyungu. Wakikufinya wataki peace, wanataka fungu. Kisema sina unambiwa mbishi, chezea virungu. Mana wote ya wanakazi, ya wanapesa, wana machungu.
Mindo rapa ne kuja tenda miujiza man. Voko kali kwenye speaker wanauliza nani. Na wachapa neze flow wanalia man. Mini chafu zile number na wa shotgun. Maisha mtaa ya merikuza toka mfupi kama joti. Enzi zile mina iba pesa mama kwenye poti. Wana misosia na waza atoke vipi nikimbish. Playboy yo makini aje ni vipi. Pindi kile dogo janja kwa madia nalilia pipi. Muda huo street noma na waza ni ache mziki. Naposikia mdundo mkali ya mikwangu ni flatele. Akili na ruka ruka na vuruga zedi ya masele. Hii ni ngumu kutoka, ngumu na moka flow. Ngumu sijachoka, mgumu na kaza roo. Mguu wa kutoka ni mawe watomba po. Kichwa akija moka, akili na waza do.
Yeah, te tengelu, mitani kuchungu. Sungu sungu telo wameja kwa muza uchungu. Wawa nimeja matope, bichi limekua gumu. Wasojulikana ni wengi wana kamatu wa uzandumu. Pili pili kichia inawasha kwenye midomo. Dili dili shia suwezi acha funga mdomo. Zig zig zaga kenge uko fungwe mdomo. Pako kimbiria wapi, pako semea wapi. Bisha ukale kigogo. Wingu limetanda kwetu giza totoro. Njaa moto brother afya zetu mgogoro. Manyam nyamo natafuna toto wa vigogo. Kwetu mate ya uchwa na dondoka midomo. Harufu mbaya, chuki leo nimekuwa sugu. Majaribu wa binadamu, marafiki na ndugu. Majaribu wa kishetani, haya ntenganishi na Mungu. Vita vita niwe mbele Mungu, nyuma Mungu.
Buzz na zikop na zishoot. Buzz juu ya buzz, wezi pima ta kwa futi. Ukisikia 254 bwana mdogo toka nduki. Nalenga kwenye shimo, nalenga na bunduki. Flow mwili ficha sura nsije nkakushika nyeti. Kipiga na piga kura hapa town no cheti. Buzz juu ya buzz, I'm the rolling star. When I drop the buzz, season 3 kitoa na jaa. Hapa ni ma rhymes 254 na Iran. Na lazima kieleweke baba mdogo slete nja. Hapa chaf tatu na wa block na black line. Na wapa pose nyingi na bado nko front line.
Yeah, yeah. don't get it twisted. It's Bars to Bars season 3.